back home, come back home.
Zwap.com.
Jazzy was a motor pomodi.
Yes, competing one, Sangana Fika Patani,
Missango Mana, when you chin get Telebukali.
Can she need your jazzy to Alimunava Quakale?
Okay, you first, Umfanja Velakova Mayo.
Okay, go ahead, but in the Kulabanga Fiao.
But he let him make a legana ponga Sandy Antoyo.
And then we want an ambition and younger Kumboyo.
One of it,
Nalishiva,
Wido,
Kanjishira,
Shokumwa to take a Kasangoka Kurida.
Atakana kansa funi kuita teka kulida
Ulamu po mwenso mwana oba kai kulikila
Vishule njebepo na ine parane muine na ifidirwa
Mwelele
Kanja shepo Mwaga
kwelele
Semu seko
Kevene
Wabu teko
Mwle
mchinkula kokozi mwamu landira po Efe
Welako Mwana wangu nungu yewa Welako Vilonda vako ni vio mune
You are forgiven. Jaishivyo kukutanza na divifya Chufa wino kumfumwa na wandale lomba Pako kola echa lenga kwa tingwale numba Umwana kasembe yes ndie kukoveka Petichi wamyo kumfumwa na naikurika Nanoko uwa kufyele numba na zanda Wela panyuma chuni somo nepanja
As your father na dilene wela we mwana Nde kufoya wise wangu wangu we mwana Wiso ninewa so nishi wala chulila Kumune filamba baby boy wila lila Ni understanding for you are my child and blood Ditinge kumona mustreet to me it's sad Wela panganda if you nadia if you wakularia Basika fya wantu if you wakulala
waya Welako Mwana wangu nungu yewa Welako Vilonda vako ni vio mune
You are forgiven.
You are forgiven.